ZambiMusicBlog.co.
Another one, another one.
Busy on it,
Mr. Big Busy.
Ime kulika baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Ime kulika baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Kuka kaona. Haka kive uza tingika. Kuka kaona. Haka kive uza tingika.
Pretty lips. Pretty thick, she make me sing a ting a ling a ling. She make a booty bounce, make a nigga wanna sing. Make me sing.
I love the way that you walk,
the way
that you talk.
I'm loving that love. Am I falling in love? What are you doing to me, baby girl? The atmosphere is amazing. I'ma ask Ben 10 to help me sing.
Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Imekulika baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Kuka kaona. Haka kibi uza tingika. Kuka kaona. Haka kibi uza tingika.
Ako wapo kapita kasamba katwiza. Nchi mafela muhudu wa friza. Nikazale ya wili maviza. Hoti fulu manzi yo wila mugiza. Nikamozi ine million people. Kwa makana nifomele ne nilien chito. Na kutulo na futi ni keve. Imwe ilafu ya Nicola veve. Kana mbuyo fulu topiki mu history. Haka kepe kunkalaka ex ni risky. Na uplea ni wachani paso. Gati mulai fuliko na kahani kaso.
Baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Imekulika baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Kuka kaona. Haka kibi uza tingika. Kuka kaona. Haka kibi uza tingika.
Baby niwe oli chapa iwe suma oneka. Jive kamu tuke kafuta na kupesa. Uka kapesa ni kamu kiyora. Nasi pasate ni kafula. Kamu shuka muli chumati. Uma iziva ni ikonangaku. Kamu shuka muli chumati. Uma iziva ni ikonangaku.
Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona. Imekulika baby baby kaso. Haka kena she is so fly. Chimona shuka muli chuan. Kama iziva ni makakona.